sound.
Out of all the people, you and I own a two. My heart is looking for a home. Share your space for a minute or two. Siezi kuacha hivyo, niambie boo. Wapi unahitaji support? Tafanya chini juu. Breathe out so I can breathe you in. Hold you in, itaji kaza. Ukiwana me, uko pazuri, umenipenda. Na senti zangu, sumuni zangu, wabana haba. Hatuwezi choka, tukiwa pamoja.
Mapenzi ni kuwili, mapenzi ni kukazana. Wawili kwa wawili, wewe ndio my dawa. Tukiwa wawili, yote iko sawa.
Kama nimeshinda loto, first time tunajipata kwenye ndoto. All day, all night, craving your vibes. Can I see you tonight? I just wanna feel your body next to mine. Nikiwa lolo, you got me high like a gondo. Baby, ulinishika mkono. Nikiwa solo, nimezama kwa penzi lako. Umenitoa kwa soko. Chochote ninachotaka nimepata.